arday korona fiisay la yeeyay 3000 oo arday ah waxay ku biireen macallimada kala duwan ee toobarka macallimiinta gobolka Yuquuyiga Bari dalka Kenya waasoo qala xaroon iyo dabayaaqada bishirid macallimada magaalooyinka Garissa Wajeer iyo Mandera ku yaala kadib markay dawladdu qaadatay in hoos loo dhigo natiijada ardayda dugsiyada sare ka soo baxay ku biiri karo dadka toobarka macallimiinta Umar Hussein waxa uu ka mid yahay tirada dhalinyarada haatan ku biiray macadka macallimiinta Garissa County waxaana laanta afka Soomaaliga VOA dooga waramaya waxa ku dhaliyay inuu macallin noqdo
sababta macallimi uu beertay waxa way gobolka ay ka jiraan macallinaan ay jirta taas darteed intan ardayda caawiye muslimka aan intan caawiye taas darteed intan ugu beeraya macallimada darteed
shan iyo tobankii sano ee la soo dhaafay culayska dhanka amni darida ee kooxda Al-Shabaab ay ka geysatay qaybo badan oo ka tirsan gobollada Waqooyiga dalka Kenya wuxuu sababay in hoos u dhacdo waxbarashada gobolka macallimiinta ugu faraha badnaana haatan ay isaga soo baxaan waalidiinta wax garadka iyo siyaasiinta iyo dadka cilmiga ehel ku aba waxay ahaayeen kuwa had iyo jeer dhiiri gelinayay ardayda dugsiyada ka baxay inay ku biiraan macallimiinta toobarka macallimiinta si ay u buuxiyaan boosaska haatan macallimiinta kale dalkani Kenya uga baxayaan madaxa golaha muslimiinta sare dalkani Kenya ee gobolka Waqooyi Bari Dr. Aden Yunis oo la hadlay tirada ugu faraha badnad ee bishan ka xaadirtay dugsiga toobarka macallimiinta Wajir County ayaa waxa uu sheegay waalidiinta iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta inay isqabsadaan siyaasadda haatan waxbarashada gobolkan wax badan laga bedelo
si ummadda hoggaamiyalkeeda ay u bataan culimadeeda ay u badato madaxdeeda ay u badato looga helo kaanta komishniyaal imaamiyaal sheekhiyaal qaadiyaal bayloodiyaal looyeryaal injineer loo helo waa in macallimiinta primaryga xoog aan saarno oo ilmaha garoonka laga soo dhiso oo tuulooyinka kulli tuulidan as injineer ka imaada tuulidan kale bayload as ka imaada tuulidan kale as ka imaada county commissioner tuulidan kale as ka imaada lawyer tuulidan kale governor as ka imaada tan senator as ka imaada sidaas ayada kaliya ayaan horumar ku gaari karnaa marka waxaan leenahay dadweynaha ardada hala keena college kan hala keena dadka CDF ta bixiyo imbiyaalka iyo baadariyalka bixiyo governor ka mid yahayna si gooni ah ha loo fiiriyo college kan
madaxa macadka toobarka macallimiinta ee county ga Wajeer mudane Cabdi Aziz Abdullah oo sawna ka hadlay munaasabadaasi lagu dhiirri gelinayo tirada ugu faraha badnaad ee haatan ee ku biiriya macadka toobarka county ga Wajeer ayaa waxa uu sheegay in dawladda iyo waliba maamulka Wajir County looga baahan yahay inay ka kaabaan ardayda dugsiga haddu ardada haatan macallimada baranayso dhanka dhaqaalaha
waxaad arkaysaa hal waalid oo 2-3 cunug ugu jiraan meeshaan noloshiina qaali bay noqotay waalidkii marka wuxuu la xarbanaatay marka waxaan ka codsanaynaa madaxda countiga oo governor-ha weyn yahay iyo MP-yaasha senator-ha iyo women rep-ta ilaa MCS-ka in ay ahmiyad siiyaan tababarka macallimiinta khaas ahaan macallimiinta primary-ga dadka Wajeer County dhalinyarta Wajeer County oo macallimnimada dhigato waxaan rajaynayaa waqtiga baasiriga marka la gaaro in ahmiyad ay siiyaan ay maaragtay ay hor number 1 ka dhigaan insha Allahu ta'ala markay fiiska bixinayaan
isku soo celiyo dhiranaan ayaa laga dareemay guud ahaan gobolada Waqooyiga dalka Kenya kadib markii hoos loo dhigay natiijada lagu qaadan kara ardayga inuu koosaska macallimiinta uu ka qayb qaato sidoo kalena ay ardaydu haatan helayaan lacag ay dowladaha countyada Wajir Mandera Garissa ay siinayaan ardayda ku biiriya macallimiinta toobarka hoggaamiyaasha qaarkoodna u sii ballan qaadayaan in shaqooyin ay heli doonaan ayaa waxa soo ifbaxay in tirada ugu faraha badan haatan ay ku biirayaan dugsiyada toobarka macallimiinta gobolkani Maxamed Farax Shire VOA Garissa